lemina akobe ken mimisa kelema nyinde dusuma nyinde o mansaba ne sonsuma yalanga dusuma raye.